Tu melodiana, hakuna tatizo kweli tunapendana, tushasameana. Mambo ni moto, tunapendezana, hatutochanganyana. Karidhika mwana, hey yeah yeah, a Tanzania wana, baby. Yani tumeapa, baby. Ananipenda, nampenda, baby. Tunapendana, tena sioni. Tenganisha mimi sioni, sioni, sioni wakututenganisha. Tumerudiana, 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 tunapendana. Tumerudiana, tumerudiana, mashallah, nimerudiana naye, ndo maana natembeaga naye. Naye kinachofuata kufunga ndoa naye, baby. Nakupenda, hey. Ukitembea mimi niko nawe, yani mtoto navutia mamawe, yani hey. Wakikuona nao wanapagawa, ndani ya moyo shakupa madaraka, penzi la kujibana nishachoka. Ulivyo nitikisa niliogopa, niniache tena mitaumia. Urara kwa gala mpaka mkwana webukera, atokini tukana sitaumia, sitaumia. Tumerudiana, tumerudiana, tunapendana.
Tumerudiana, 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 na tunapenda.